utamu wangu Sente mama njiji kamala Oh, nasini na chenjula Na yulu na kure na tuka makage Na waisa kasera katono Red na lava his true colors Nane jena vata si chadai
Ote uwe aliongsa nifu Masika kukulu kusaye o madoja
Nane seyo jena sokela Weka titi chisha soka
Zemuza kumalala kote wachise chicho kujulirira Walimu ogone nakati
Nani seyo jena sokera Weka titi chisha soka
Tau wange alio msanyu fungo Line bitumbwe ya maso matara
Yona vya kwa wongu kazi watu Weka titi na sega za mkumpe
Talk to me teo wabachi Toni mbayo gela mazima
Krisi mnange miange mizibu Chona chende mukama ya mani Oli ya yumba chona kuwa Oli mwaya enda mbambi ya kweka Na ya chona kaza kuraga Na ulire chinuku mga wambi uzirika
Ote uwe ya lyomsa nyufu Masika kukulu kusaye o madoja
Nani seyo jena sokera Naika titi chisha soka
Zembuza kumalala kote wachise chicho kujulirira Walimu ogone nakati
Nani seyo jena sokera Weka titi chisha soka
No mude tani na pinga mwisi yaku Mumoto katuwa itako mtuwe gumba na inga ho
Chino chakuhiga muulirize Yoza choli na kwete bakuwaga Teba kusudi ya gweno chikanyunga Oli chino nyanga pepe lepe Ote uwe alio msanyufu Masika kukulu kusaye o madota
Nani seyo jena sokera Weka titi chisha soka
Zembuza kumalala kote Wachise chicho kujulirira Olimu ogone nakati
Nani seyo jena sokera